Tēnā whakarongo mai koutou ki te reo irirangi o te hiku o te ika. I o te kai mā whetu i ra tahi te iariri.
Ai, hoki mai anō. Kei konei taku kai kōrero mo Albert Cash. E kōrero ana eia mo tāna nei mahi. Ari te mea pai hoki i tēnei wahanga o ngā rā nei. Ko pai here ngā rā. E mōhia nau e hanga kopike here ana. Ngari mana anō e ata kōrero e. E aha pūnga takotonga e Wainganui tāna nei mahi. Nāno reira, tēnā kia koe, Albert.
Tēnā koe whaia, Girlie, tēnā tātou katoa. Te reo irirangi o te iku o te ika.
Ai, ka mahi kahana koe i tēnei ata o e herere noi o nāno?
Te au e kaukau tonu ana i roto i ngā mahi. Whai ora. E rangi e Waimari anau. I konei tonu anau i roto i te taitokerau, e noho pūmau ki te mahi.
Ai, ka pai. Kamutu, i a koe mahi nei tēnei wahanga, kei hia pū koe e korero mai ana ki au?
Ai, te rangi nei, no roto te kawakawa nei, i roto o ngā tihine ahau.
Oh, ka nui te pai. Kamutu, e pehana te here o te mahi ake?
Ai, ka pai, me te mea anō kua pāmai a hine makariri ki runga i tō tātenei whenua. Kua kite ai tātou, kua kākari ki tō tātenei whenua. Nā reira, ko te wahanga e pāke nei kia tātou, kia haumaru i te kāinga. I ngā taonga, i ngā taputapu whakamahana i te whare.
Oh, mai tika ana. Ka mutu te mea paike hoki. I a koe here rena kanui te tino māma ki te here hono i aiana me tino ata here kia tirotironga e paiana rani te here o ngā kāpura i ngā wāhi katoa ne?
Ai, nā reira ko te mea nui kia tātou me te aki o tātenei whare. So I suppose Whai Girlie, one of the big things now is making sure that chimneys are swept and clean. For the new fires to start, or if they haven't already started, for the fireplaces, making sure that, you know, we're all set there. Again, talking to whānau about good cooking practices, te mahi kai, i roto i te kauta, kia whai ora tātou. So keep looking while you're cooking, seems to be the slogan that Fire and Emergency New Zealand have. So he mea pai tērā, kia noho haumaru tātou, and again, just making sure that perhaps the things that are humbug in our house from us might be a smoke alarm, but making sure those are working well.
Ai, ka tika, ko weraranga me āta tirotiro, especially you call those wall heaters, ni? Weraranga me āta tirotiro i roto i ngā huare, kia kore toro, i roto i ngā pātū. Ne, ko wera ngā mea kia ura me tino tiro e kia kore e mahi e nā mahi roto i ngā hoare. Ki wā tātou tamariki ko e huhuti māti, you know, ngā tamariki. Wera kei kona hoki rātou mo te tutu haere me ngā tāngata e moki ana. Ko e waihongia ngā māti me ngā lighters takoto noe noi roto i ngā hoare. Roto i ngā motoka, wera āhua, ne?
Ai, you know, kia me tiaki wena mena he tangata momi hikariti.
Ai.
Koe me tiaki, ia koe i wena mea, kaua kia waihongia, kaua e māngare. Ka tāia te hopu e te tamaiti o, you know, te taitamariki. I wenei mea ka tāia rātou te tutu muri i ākoe.
Ai, ka pai. Ka pai ki te rongo te ia koe mahi nei taune mahi, e kōrero maina ki te katoa, ono te mea ke ngā tāngata iaiana na te mea ko uru mai te kōpeke, te hau hōtoke ki runga i a tātou kōrero ano, i ngā marama a tērā marama e here mai nei. Ka mūtu e hoa, Albert, ke au no ki e hakaaruana, hakatikangia tō whare me wenei mahi, kia kore koe e wai atu, kia koutou ngā kai mahi, rote tēnā mahi, kia here mai, kia kaputangia wenei mahi katoa o te kāpura. Ngari akwa, e titiro whānui anau kia tātou ano tiakingia ngā tai tamariki me ngā tāngata i roto i ngā whare me ngā wāhi katoa i runga i te whenua, ne?
Ai, nā reira ko te mea nui me tiaki tātou i te wā o te hōtuke, nā te mea i koea te wā e nonoho piriana tātou ki o mātou nei kāinga, ki o mātou nei whare, i roto i te pā o mahana. Nā reira ko te mea me noho haumaru tātou.
Ai, tēnā anō koe, Albert, me wāu kōrero, ka pai te rongo atu iā koe, a te wahanga o ngā wiki ki te haere mai ka kōrero atu nau ki iā koe.
Ka pai tēnā koe, whaigili, tēnā tātou katoa e te hiku o te ika.
Tēnā whakarongo mai koutou ki te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā whetu, ira tahi te iariri.